nengalazi uvela umthatha ungibeke eMauritius kodwa mina ngibe ngihlale South Africa thando kanti uyinto enjani mina ngazi
Batishwele, batishwele, bo